Ambacho kwangu nimekosa nimejawa simanzi mapenzi unatesa mana kila ninapenda amejawa mikosa kukicha kutwa kwangu lawama ona huruma nipunguzie nuksi unibutie anaipenda tena wengine na watangaza harusi mwembwe bashasha wananitusi nilifikiri umaarufu ungenisaidia kumbe wafie.
This is Wise Empire, ladies and gentlemen.